Podcast. Exclusive from millaplay.com.ng.
Producer Chrome. Geto nikilala sauti likuwa bereta. Geto nikilala sauti likuwa ya bereta. Sina cheza na barista. Ukimesha do yangu inasema mita. Mashida hasta la vista. Geto nikilala sauti likuwa ya bereta. Sina cheza na barista. Ukimesha do yangu inasema mita. Mashida hasta la vista. Saini kona motion. Kijana kona motion. Ja ja. Bibi na ja. Hustle in motion. Kijana kona motion. Ja. Walisema slow motion better than no motion. Check your motion. Ini bidi shide kinishika mushi kona dhidhi. Staki do, save do. Mi niko greedy nataka even more. Sina time ya majoka. Nipate kwa simu na bonga na stock broker. Ati crash. Pesa ndio crash. Nikiona mu blush na iches. Ndio nipate hii cash. Siwezi kosa float. Nanuka tu do. Minataka jenge coast. Mtafute mswahili ni mbinye juu ya boat. Brick by brick. Foundation. Tunajenga by brick. House of cards. Ukolapse. Kitu ya rake wezi stick. Busy ko slow. Usijam. Bore na leta do. Iyo ni motion. Slow motion better than no motion. Beretta, sina cheza na barista. Ukimesha do yangu inasema mita. Mashida hasta la vista. Geto nikilala sauti likuwa ya Beretta. Sina cheza na barista. Ukimesha do yangu inasema mita. Mashida hasta la vista. Saini kona motion. Kijana kona motion. Ja ja. Bidi na ja. Hustle in motion. Kijana kona motion. Ja ja. Usi give up manze. Hustle ni mdogo mdogo. Utafika top. Usisahau. Slow motion better than no motion.
Exclusive from millaplay.com.ng.